kuisha. Mama aliponambia ukipenda jeuri kuisha. Leo naya shuhudia, haya piti madakika, simu sijampigia, yani sili kupitisha, sauti nsipo msikia. Kama kupenda ndoaga hivi, miwezenu uchizi na ugulia. Kama kupenda ndoaga hivi, miwezenu uchizi na ugulia. Choto kitazamana, ubaridi homa, aibu tumezidiana.
Ule niona, machoto kitazamana, ubaridi homa, aibu tumezidiana.
Wako kijume fanani, itangazie hadhira, chuma changu kipo ndani, na kinusuru madhira. Mieo barabarani, waendesha kupenda ndoaga hivi, miwezenu uchizi na ugulia.
Kama kupenda ndoaga.